This is Unit 6 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation between a man named
Kamau
and a woman named
Aisha.
In it, you'll hear the word
Pia.
This means also or too, as in me too. Listen.
Hujambo Aisha.
Sijambo Kamau. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Lakini mimi ningependa kula kitu. Na wewe?
Ndio. Mimi pia ningependa kula kitu.
Na ungependa kunywa kitu?
Ndio, ningependa kunywa kitu pia.
Wapi?
Njia Uhuru tafadhali.
Vizuri sana.
Listen again.
Hujambo Aisha.
Sijambo Kamau. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Lakini mimi ningependa kula kitu. Na wewe?
Ndio. Mimi pia ningependa kula kitu.
Na ungependa kunywa kitu?
Ndio, ningependa kunywa kitu pia.
Wapi?
Njia Uhuru tafadhali.
Vizuri sana.
Do you remember the word for street in Swahili?
Njia. Njia.
Say Uhuru Street.
Njia Uhuru. Uhuru.
Ask where the street is.
Iko wapi njia Uhuru?
It's here.
Iko hapa.
Tell her that Uhuru Street is not over there.
Njia Uhuru haiko huko. Njia Uhuru haiko huko.
And how does she say, it's not over there?
Haiko huko. Haiko. Haiko huko.
Say, please.
Tafadhali. Tafadhali.
Ask, and Kilindini Boulevard?
Na barabara Kilindini? Na barabara Kilindini?
Ask if it's here.
Iko hapa? Iko hapa?
Say, no, it's not here.
Hapana, haiko hapa. Hapana, haiko hapa.
Now say emphatically, you speak.
Wewe unasema. Wewe unasema.
Say emphatically, you speak Swahili very well.
Wewe unasema Kiswahili vizuri sana.
Now say, I understand a little.
Nafahamu kidogo.
And I speak a little.
Na nasema kidogo. Na nasema kidogo.
How do you say you want?
Unataka. Unataka.
What Swahili word means something or anything?
Kitu.
Ask, do you want to eat anything?
Unataka kula kitu? Unataka kula kitu?
Now say, you would like.
Ungependa. Ungependa. Ungependa.
Ask the woman more politely if she would like to eat anything.
Ungependa kula kitu? Ungependa kula kitu, bibi?
Say, yes, I would like to eat something.
Ndio, ningependa kula kitu. Ndio, ningependa kula kitu.
Ask me if I would like to drink something.
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu?
Answer in the affirmative.
Ndio, ningependa kunywa kitu. Kunywa. Ningependa. Ndio, ningependa kunywa kitu.
Now say, no thank you.
Hapana, asante. Hapana, asante.
Say, I don't want, meaning I don't want to.
Sitaki. Sitaki.
Ask me if I would like to eat something.
Ungependa kula kitu? Ungependa kula kitu?
Say, yes, I would like to eat something.
Ndio, ningependa kula kitu. Ndio, ningependa kula kitu.
Say, no thank you, but I would like to drink something.
Hapana asante, lakini ningependa kunywa kitu. Hapana asante, lakini ningependa kunywa kitu.
Say, I don't understand.
Sifahamu.
Ask me again where Uhuru Street is.
Iko wapi njia Uhuru tafadhali? Iko wapi njia Uhuru tafadhali?
Ask, do you know?
Unajua? Unajua?
Answer, I don't know.
Sijui. Sijui.
Say, it's not here.
Haiko hapa. Haiko hapa.
Once again, ask me if I would like to eat something.
Ungependa kula kitu? Ungependa kula kitu?
Say, yes, I would like to eat something.
Ndio, ningependa kula kitu. Ndio, ningependa kula kitu.
Ask, where would you like to eat? Or, you'd like to eat where?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
She answers, I don't know. And you?
Sijui. Na wewe? Sijui. Na wewe?
She asks, where would you like to eat?
Ungependa kula wapi?
Here's how to answer. At my place. Just listen.
Kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani.
Listen and repeat the word, which means at a place.
Nyumbani. Mbani. Mbani. Nyum. Nyumbani. Nyumbani.
Did you hear the fast NY sound at the beginning? Say, at a place.
Nyumbani.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Listen and repeat again for practice.
Nyumbani.
Now here's the answer, at my place. Listen and repeat.
Kwangu nyumbani. Kwangu. Ngu. Kwa. Kwangu. Kwangu. Kwangu nyumbani.
What's the Swahili word, my?
Kwangu. Kwangu nyumbani.
Say, at my place.
Kwangu nyumbani.
Ask her where she would like to eat.
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Listen and repeat. At your place.
Kwako nyumbani. Nyumbani. Kwako. Kwako. Kwako nyumbani.
Say, your.
Kwako. Kwako nyumbani.
Say, at your place.
Kwako nyumbani.
And now ask, at my place?
Kwangu nyumbani? Kwangu.
Yes, at your place.
Ndio, kwako nyumbani.
Now listen and repeat the man's answer. Me too.
Mimi pia. 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 Mimi pia.
What Swahili word means also or too?
Pia. Pia. Mimi pia.
Say, me too.
Mimi pia.
Ask, at my place?
Kwangu nyumbani? Kwangu nyumbani?
Answer, yes, at your place.
Ndio, kwako nyumbani. Ndio, kwako nyumbani.
Try to say, I too would like to eat.
Mimi pia ningependa kula. Mimi pia ningependa kula.
Listen and repeat the question. When?
Lini. Lini. Lini.
Ask me when.
Lini.
And do you remember how to ask, do you know?
Unajua? Unajua?
Say, I don't know.
Sijui. Sijui.
Here is the answer. Now, listen and repeat.
Sasa. Sasa. Sasa.
Say, now.
Sasa.
Ask, when?
Lini. Lini.
Do you remember how to ask, where would you like to eat?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Keeping the word order in mind, try to ask, when would you like to eat?
Ungependa kula lini? Lini. Ungependa kula lini?
Ask me again when I would like to eat.
Ungependa kula lini?
Answer, now.
Sasa.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
Ask again, when would you like to eat?
Ungependa kula lini? Ungependa kula lini?
Try to say, not now.
Si sasa. Si sasa.
Here's the answer. Later, listen and repeat.
Baadaye. Daye. Ye. Daye. Ba. Baadaye. Baadaye.
Say later.
Baadaye.
Ask, would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu?
Say, I don't know.
Sijui.
Now say, no thanks, but I would like to eat something.
Hapana asante, lakini ningependa kula kitu. Ningependa. Ningependa kula kitu. Hapana asante, lakini ningependa kula kitu.
Say again, I would like to eat something.
Ningependa kula kitu.
Ask, where would you like to eat?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Answer, at your place.
Kwako nyumbani. Kwako nyumbani.
Try to ask, when would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu lini? Kunywa kitu lini? Ungependa kunywa kitu lini?
Answer, not now.
Si sasa. Si sasa.
Answer, later.
Baadaye. Baadaye.
Do you remember how to ask the question, where?
Wapi. Wapi.
And the question, when?
Lini. Lini.
Imagine you're in a market in Nairobi and you see a young Kenyan woman you know. Greet her.
Hujambo, bibi. Hujambo.
Sijambo, bwana.
Try to begin a conversation by asking her if she'd like to eat something.
Wewe ungependa kula kitu? Wewe ungependa?
Did you hear how those two words ran together? Ask her again if she'd like to eat something. Remember, you're beginning a conversation.
Wewe ungependa kula kitu, bibi? Wewe ungependa?
She in turn begins by answering, I don't know, sir.
Mimi sijui bwana. Mimi. Mimi sijui.
And now ask her when she would like to eat.
Ungependa kula lini?
She answers, not now.
Si sasa. Si sasa.
Later.
Baadaye. Baadaye.
Say, later please.
Baadaye tafadhali.
Ask her, where?
Wapi.
Where would you like to eat?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
How does she answer? At my place.
Kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani bwana.
Try to say, not at your place.
Si kwako nyumbani. Si kwako nyumbani.
Say, at my place.
Kwangu nyumbani. Kwangu nyumbani.
How does she say emphatically, me, I don't want to?
Mimi sitaki. Sitaki. Mimi sitaki.
Try to say, me, I want to.
Mimi nataka. Nataka. Mimi nataka.
Answer for her, not me.
Si mimi. Si mimi.
How does she tell you she would like to drink something?
Ningependa kunywa kitu. Ningependa kunywa kitu.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
Now say, I too would like to drink something.
Mimi pia ningependa kunywa kitu. Mimi pia ningependa kunywa kitu.
Ask her, when would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu lini? Ungependa kunywa kitu lini?
Ask her, later?
Baadaye? Baadaye?
How does she say, no, now?
Hapana, sasa. Hapana, sasa.
Ask her, where?
Wapi.
Where would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu wapi? Ungependa kunywa kitu wapi?
Try to ask her, would you like to drink something at my place?
Ungependa kunywa kitu kwangu nyumbani? Kwangu nyumbani? Ungependa kunywa kitu kwangu nyumbani?
How does she answer? Yes, at your place.
Ndio, kwako nyumbani. Kwako nyumbani tafadhali.
She answers, yes, I'd like to very much. Literally, yes, I would like very. Try it.
Ndio, ningependa sana. Sana. Ningependa sana.
How does she say, yes, I'd like to very much?
Ndio, ningependa sana. Ningependa sana.
Now she says, yes, I want to.
Ndio, nataka. Ndio, nataka.
Say to her, very well.
Vizuri sana.
How does she add, but I'd like to eat something also?
Lakini ningependa kula kitu pia. Lakini ningependa kula kitu pia.
Tell her, yes, miss, later.
Ndiyo, bibi, baadaye.
How does she thank you?
Asante buana. Asante buana.
This is the end of Unit 6.